Onani chitunzi-tunzi chachisanu ndi chinayi. Samueli apempherera Aisraeli. 1 Samuel chapter 4 verse 10 ufika pa 11. 1 Samuel chapter 7 verse 2 ufika pa 14. Mulungu analanga ana ochimwa aja a Eli. Anaphedwa ku nkhondo ndipo Israeli anagonjetsedwa ndi Afilisti. Upitira zaka makumi awiri, Afilisti analamulira Israeli. Tero Samueli anati kwa anthu, ngati mubwerera kwa Mulungu, chotsani milungu yanu ya chilendo, ndimutumikire Mulungu yekha, iye adzakupulumutsani kwa Afilisti. Aisraeli anamvera Samueli, anabwera pamalo amodzi. Tero Samueli anapereka nsembe kwa Mulungu ndi kupempherera Aisraeli. Afilisti anabwera pamodzi kuputa Israeli, koma Mulungu anatuma bingu lalikulu pa iwo. Afilisti anathawa ndi mantha, ndipo Israeli anatha kuwapambana pa nkhondo ija.